Yeah, Lamo baby. Yeah, Vic Dita. Bitch, you sing. Yo. Nimeamka asubuhi na kwa maina kamanzi kaka kanimaliza kishenzi na huni naisa kipita pa base tukishikisha na maboys tukiasi na anatumaliza akipita tunabaki si tunajazika so baby nimefall be crazy wako wengi lakini maybe tunaweza enda one on one kuoneshe love yenye inakaa
nampenda nani msichana mmoja nani nampenda nani demu moja nampenda
moja mbili wacha nikuchapie Kiswahili ni utaka nikujue kiasi twende mbele mimi nawe si siri yep nimependa lady nataka kuambia I love you baby na sitakutenda lady utakuwa wangu milele daily na baby nimefall be crazy wako wengi lakini maybe tunaweza enda one on one kuoneshe love inakaa
nampenda
nani
msichana mmoja
nani
nampenda
nani
demu mmoja
nani
nampenda
This is a girl, please stand up. We're gonna swag a big girl, it's gonna spend it up, yani. I'ma spend it all on you. You just one of a kind, so na kuweka juu 69 kitandani ndio mapozi. Usidhani hii ni ndoto ama njozi. Money is a small thing, baby. Nataka tule karu juu leo Mississippi. Girl, my good you. Opposite kipi uni, so lazima tutadu. Vile inafaa tu, unapo pose bila ya wendo kifabu. So songa nami hili party tulioshika tsunami that you went baby flow to foot ten at the jerry when maybe
nampenda
nani
msichana mmoja
nani
nampenda
nani
demu mmoja
nani
nampenda nampenda yeah
she gives me fever she's a diva 254 she gives me ina she's a winner kimpango Miufikiria kila siku matendo chapo So call me baby twende happy kunado
Nampenda
nani
msichana mmoja
nani
nampenda
nani